Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Do yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heɗiɓe ono jaam hande aljumare sappo e tati février 2015 sappo e jeɗɗi yam ƴoɓɓorima silma capanɗe nayyi e joyyi dosa kañum e ñimi ñama kala Bocar Soly wonɗo kabaruji ɗo numjiri wonɗo bo kijanɗe to on compitide hande wiide kaldal hakkude ɓiɓɓe mali ngal ana wonda Alger fa hande keñe batuji jomforoji gawirɗe gaɗi hakkude joga hono suroɓe kañum e pelle murtuɗe fa yo to laamu o e pelle goɗɗe kala dental heƴoɓe ndenno runde afrique nde kañum europe nena muɗum ngari kolliti sugullaji muɗum ley mali ɗo en bangal rafindenago saha leydi merto en ɓe mbiyan han ko tan ɗel talki tonge Alger law law yalla yimɓe ana ke en ndeno e leydi meɗen ndi en service kumaniɗo kabaru courantngaji e ley mali ɗo en ana wondi e golleji ƴewtagol masiŋaji muɗum ɗi gam ɗum courant taƴete nokkuji kewɗe fade ɗiɗo golleji tilaɗe taƴoral heɓaka fa hande yalla woteji maire en ɗi cartannoɗi laabi ɗiɗi ɗi en yalla eɗi bantina faɗi ni en yalla ɗi ciyana ɗi ciyata en baale kurɗe ndenno kabaru kumaniɗo bangal woteji kolliti fa hande série ji jeddaka bisimilla moɗo studio tamani kaldal Alger ngal fa hande ana wonda ndenno keñe jiide kewɗe gaɗi to en jiide jomforoje hakkude suroɓe kañum e pelle kawruɗe tonɗe en ndenno faɓe ƴeewa jokka yalla ɗum mbawi yaade yesso ɗum tabinta ɗum e ley honno yafiri kala ɗum fuu dow nelaɓe yalla kawral ana heɓe ɗum fuu ɗum kasen dow nelaɗo studio tamani gonɗoton ɗo biyeteɗo Issa Fakaba keɗe ɗon maroegalu
nde ngal kawrtal kamɓe curoɓe holitaweɗe ɓe jiide guɓe ɗe fuu e feere muɗum walde adnara Allah humniɗo jaam e deƴƴere ɓe kolliti wiide ko yiɗa ko heewi heɓama ley ngal kawrital wakkati jonoduɓe kaalili hen ɗum wonono jambaji ɗin gori ley saha leydi meɗen ndi fa ɓe jottini wiide ɗum wonono wayde rewde lennude kaɓorɗe ley saha leydi ndi le kawrital alkamisare ngal duɓe paami ɗum won homo fuu ɗo jogi ley hen tiɗallaji ɗum wonon ley saha leydi meɗen ndi fa nde guɓe arme ɗum wonon luttidirɗe e laamu oɗe donki yarrade fewi ɗum woni haldude e guɓe arme goɗɗe tuggiɗe laamu oɗe ka kamɓe curoɓe ɓe gondi e waddunoɓe gatta fu yalla ɓerɗe mabɓe ana jarindiro ton honjotoɓe kewɓe du kolliti wiide noon tan watta so jaam e deƴƴere ñiiɓa ley saha leydi ndi wakkati nde ɓe jiidannoɓe nde dowlitama wiide guɓe ɗe fuu kollitili hakkillaji mum en ɗum woni ɗati kanɗi jokkede yalla jaam e deƴƴere an ñiiɓa ley leydi ndi kamɓe curoɓe ɗo ɓe kettiniki wiide ɗum wonon ko guɓe arme ɗe tiini ko yalla jaam e deƴƴere an warta ley saha leydi meɗen ndi hollitama wiide altinere warore nde ɗum fuu ɗum settete hollite jama o fo
heƴaɓe duuɗe ɗiɗi afrique ji europe en gardu warduɓe ley mali ɗo en ɓe kolliti sugullaji muɗum fewde e rafinde nago yimɓe wonɓe jokka saha ley mali toɓe balle tati woni koɓe gaɗi ley mali gaɓe kolliti ndenno ana wajjimbini hande hande ka kawral tonge hakkude ɗeɗe pelle murtuɗe kañum e laamu o an hano ko tawiɗo hollitidde sowona ɗum tan hono jambotoɓe jihaddinkoɓe gaɗa ñiiɓo e ley leydi meɗen ndi seygu gajogo lanndodiri e hooreji mabɓo gono ɓeɗo hono ndeɗo runde europe biyeteɗo Walter Stevens kaɗen Oumar Waygalu
minen miɗen bemba sanne hono tiɗallaji ɗin gori ley saha leydi ndi sa ƴeewi jama goɗɗo towoɓe gala dow jaam e deƴƴere kaɓorɗe du anni caka toon yimɓele bondereɓe kañum en goni toon wakkati furda tawa ne mbayliti hono yimɓele ɓe golliditta wakkati furda tawa mbayliti ɗum won hono guɓal ngal ɓe goni e muɗum sa ƴeewi ɗin tiɗallaji ɗin jawtimali saabi de fato dibito ɗi puɗɗiri wakkati joni o ɗum waɗi somin mbimiɗen jiɗi ɗum wonono jaam e deƴƴere yalta ley hen ko guɓe arme ɗe kañum laamu mali oɓe gondi haldude to Alger to ko sowona ɗum hono jihaddinkoɓe yimɓele bondereɓe ɓe keɓanoɓe nawtiro fa ɓe gaɗa bonandaji
mabɓesakiraɓe tinenneltomi mijago mo e helloji facebook e twitter studio tamani ɗi on garama
tamani
walde meɗen mawde leyɗe aduna mbiyeten no owninde ene dawri dimɓe muɗum kala gaɗi wullagu fewde leyɗe aduna ɗe ene yalla ana notere ko yata e milliard uji ɗiɗi ikalsi sifandi jawdi wallirte leyɗe gonɗe e ley leb fole sa helde enno ko foti yimɓe million ji innoga kañum e wallirte ɗum leyɗe gonɗe leygolɗo lebfol en fa suka e muɗum ko yata e million ji jeego ɗum mbawa jokka honoɓe honoɓe keeɓa duuɓi joyi ɓe kala yalla ne keeɓa guureji lobbiri utte kanko biyeteɗo e kolise kanko mo jee kanko mo yehino mbutoto kanko wonno keƴaɗo ndeɗo walde mawde nde en ndenno keƴaɗo studio tamani gonto o Al Husseini Alhaji yiidi e makko toon lanndodire makko kedde ɗen Ousmane Dikko
min puɗɗi golle heeƴa men keeñe biɗen darta na mali tan miliyoji temere tati e chapade jetti dollar ɗi ɓen gollira tumbutu yo région jaajuɗo sanne eto jawdi pamaro wawata heƴude on géngaji jetti fewde e golle mamen anni o ndenno wayde de erdu ana torri ana hani du ko golle ɓeɗum ɓeɗu gaɗa duuɓi kewɗi ana golla
walde dental ɓiɓɓe malindi en na hono dakima hande beete ɗo ene nokku beeteɗo place indépendance ɗo faɓe kollita metto mabɓe wiide ɓe gondi e gawonkoɓe fa hande saabi kamɓe ɗum toon ɓe jeeya toon ɓe iwata an hano ko tawiɗo hono masibaji war hoore ganno toon ni sona taw an hano koto municipa jukke caggal muɗum imirana kilu mayga kanko mo heeɓi hoorejo mabɓe o ɗo ono jokka hono ɗeɗo baale gawonkoɓe joyiɗuga biyeteɗo Abdoulaye Touré kerɗen Ousmane Dicko
ko waɗi hakkude sukaɓe gaw e municipa to gaw to fawarde e kawral tongalga ngal guɓe murtude e laamu o gondi e hawrude dow muɗum aljeto kabar gawo ɗum fuu men paamali minisma warɓe fa ndena mali laatiki sababu ittude wonkiji yimɓe ɗum famminaki ko saabi ɗum min dardan laamu o hono waɓɓe o golle kowata kaldal aljeto du miɗen darde laamu o seeɓa hakkillo pati jaɓa biyangal walloɓe hen aduna fuu ɓe gotanaka faɓe keɗɗo ko aduna wondi yo faɓe kaɓano ɓiɓɓe mali ɗum ɓe gotana saabe walloɓe hen ɓe labanali mali
taƴerol heɓaka fa hande yalla woteji maire en cartanoɗi laabi kurɗi yalla gaɗa ɗi jokka fa ɗin jokka sartanama lewru avile warondu yalla yiɗi ciyanaɗi ciyata sarti o ena imminama fa laabi ɗiɗi ƴaɓɓinoɗi nana Ibrahima Sango kanko mo hoorejo kabaru walde woteji ɗi enna kanko e Salmata Dawɓe keeɓi yewtidide e téléphone nden hanko tawede o wolliti wiide e saria fa hande yeddaka nden o keɗoɗen fa hande Oumar Way Galou
miɗen mbawi wadde do hen woteji jaadi sabude sa ƴeewi ɗum woni séria wol capanɗe jitti e joyyi ɗum woni sériaji woteji le leydi meɗen ɗi ɗum hollita wiide woteji ana mbawi waɗede ɗum wonono banggue goto leydi ndi banggue goɗɗo o yoppe so tawi ɗum wonono woteji maire yaku noon wakkati joni o fa kamɓe maire gaɓe conseil gaɓe ɓe ɓeydine laamu mabɓe o sina ɗum wonono suudu assemblé ndu ƴeewe daña séria ko watta ley hen hay noon tan watta soɓe ɓeydine hay ɗum ne ɗum moƴƴa e leydi meɗen ɗi sabude sa ƴeewi wakkati joni o tiɗalaji ana e leydi meɗen ɗi
nden no hollitidde sarusi kumaniɗo kabaru kuranŋaji e leydi meɗen ndi ana wonde ƴewtal masiŋaji muɗum gondi kosware li mali ɗo ene kala nden noon ɓe jeddi ɓe jeeɗi wiide hunde fuu jokka hono an ha tura taƴol kuran joni joni kala golna wawata gottude kina taw ɗiɗo golleji gaɗe bama ko kay kañi e sikaso to torraji muɗum ɓurata fuu mawnude Salmata Daw kanko mo lanlodiri e conamaji kono kanko momo yeɗa omo humani kabaru yeɗugol haalaji to EDM to ena kadi ɗen Ousmane Dicko
hitande fuu wattu ana mo kaki gollirɗe ɗiɗi ƴewtete ɗum wawano waɗede wattude ballon o latete nde pati torra waɗu timmoɗo ballon o de hawri e puɗɗoɗe wulare nden noon min puɗɗi ƴewtogol kaki gollirɗe tedduɗi ɗum waɗi so min martini kumpa keño commune gowɓe e ɗiɗo bo taƴugol courant to kodowar to eɓe gondi e golle OMVS heydi manantali gado eɓe gondi e golle faɓe keɓna wulare nde jogala lobbo e gollirɗe ɗiɗi mawɗe dokkoje men courant ana gondi e golle ɗum waɗi so min mbawa hokkude courant no min jirri cakkite yontere nde asoer nde courant taƴan kay bamako e kiita torrato kuccala kañe e sigasi tu courant taƴan ñande alam
nden no laamu hakkundeji woɗɗa timmude fewde e walde mamle jagotoɓe mali ndi en nasabide woteji cartanama faɗi gaɗa sappo mais lewru marorlu ene guila novembre 2012 o laamu hakkunde joƴƴinano enna fa jokka hono ñippa basiji gonnoji hakkude jagotoɓe ɗi conseil sappo e jeenayyi won ko cuɓete e ley hono ɗiɗo woteji saabi noga e goo gonnono on jarama e heɗade sakiraɓe ƴeewa ko waɗane banggal région ŋaji to beete hande sarusi kumaniɗo kabaru dogotoro waji sigaso en nden no hokkama to en motoŋaji capanɗe jeɗɗi faɗi lontinire motoŋaji kiɗɗi gonnoy to ele dogotoroji mabɓe ko yaata dogotoroji sappo eɗi enna heƴaɓe commune ŋaji noga e motti janguinama no sukaɓe an han ko tawi ɓe karali guureji nden no jogorte en naɓe paminte dum no debbo hamili ko hani ñamude e fayotto hono sukaɓe intérêtɓe dum anno kani joguirede USAID kañum landini neɗɗo jande balɗe tati keñe luumo hiringo yitimo wuuri gollirɓe golliroɓe juuɗe go enna udditama motti e ley hakke balɗe ɗiɗi goɗo luumo warta fa ƴeewe hono yimɓe ko gaddatoto yallana an han kote golleji ñeñuɗi bangge golliraɗe juuɗe to motti to ene yalla e ɗum wara ɗum ɓeyde keɓe mabɓe fa gallure nde ɗum heɓa no yirwira so wi
wiyama fiide suka ana woda tan gam e dum en mudum sabi de masiba mu ana mawni hollita mobbo goto jokawna atara lamu nyafungite no fiino bi ko fa on mayi heddi hen mayi mukko genni ko be jaten kalmo yimo so lamu o warani mo ana kuri rewbe banamba chapande nayo janginaabe kenye no ngureji mbaylitirte so lobe e botiji nadu e butalaji e nahna ko teddu warta fayirwi nakilbe kebe mabbe to enna e nokkure mabbe de kale mali marka kajun landi nani be dedo jande balle tati holi tidde sakiraabe on kumpitama wiide kaldal nenno hakkude bibbe mali galenno fu an wonda aljefa hande dental hijabe duude meda afrikani europe nelabe mudu gari ga enno be kuldi sugullaji mabbe nenno ay rafinde na go e leedi meden di service kumani do kabaru kurangaaji wa enna yidi wiide wajibi sonata tajugol kurangol dun tabita e leedi meden di sabide be gonde golleji kurdi nenno jewto gol masingaaji mabbe di tajaral heba kayel an hakkate de yalla woteji mere ndiyana gadana ko le hono sad chatal o yalla na wadana wadata en di en wonno kabaru jibanno le hono ndedo yentere e nji ko barali ko on jarama